So our topic for today, I received a story. This gentleman uzaleliwe ekhaya, only to find unoma wakhe bezaleliwe ekhaya. Wagcina futhi esebiza isibongo salapho uma wakhe eshadele khona, engabiza isibongo salapho yena ezalwa khona. Emva kwalokho usedecide ukuhamba ayoshada, ushada intombazane yesibongo lesi uma wakhe awumshana wakhona. So ukusho ukuthi umzukulu ushada nomuntu wakaKhumalo. It's like ngishada noAntwam, but because now ngibiza isibongo salapho uma wami eshadele khona, it feels like okay asohlobo at all. But mase kufika isikhathi la khona kuthiwa kuyalotsholwana kufekwe abantu abadala, kuyolobola ubani omalume, sekumemeza abantu bakamthethwa, bamemeza abantu bakamthethwa. So basically that's our story.
Hi, welcome to The Balance. Igama uLucky Sfata. I do the weekend breakfast show 6 to 10 a.m. Saturday and Sunday with Vuma 103. Today we're introducing the show called The Balance. We help you balance the issues, the psychological and the spiritual, when it comes to social issues. Ngihamba ke naye uzakwethu.
Igama lami uThobile Makhumalo akamseleko. I do Women in Conversation every Thursday between the hour of 7 and 8 p.m.
And ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nawe, because my first time on TV. Can you believe it? It's going to be exciting though, but we're going to be addressing some of the issues affect umlaleli on a day-to-day basis.
Yes, yeah. Good luck. Mm. Nice situation. So wenza kanjani?
I don't think ukuthi kuze kwafika esigabeni sokuthi kukhulunywa indaba zamalobolo nani, icela ungazange i-interrogate indaba ukuthi lo ntombazane wakaba uqhamuka ku lo mfana bese qhamuka those issues, but izoba nama cracks uma ukuthi vele is coming from a family engakwazi ukuthi ihlanganise umlando or engahlangene yona uqubulwane.
So ikusho ukuthi lento lena igcine affect umuntu basically ongenaqala, ngoba mina ngendlela engiyibuka ngayo, thina siyizingane and thina sizohlangana emgaqweni, si fall in love with each other and sesifuna ukushada and asilindele ukuthi kube khona umuntu womndeni ozosinika umlando ozokwenza ukuthi sihlukane, because now seyihlanganisa uthando, seyihlanganisa ama feelings, sekunama emotions now. Kahle what if ukuthiwa sihlukane, sovuma ukuhlukana? No, we can't do that manje, sekulate. So kusho ukuthi inkulu into eyinkinga eqhamuka naloko ukuthi umuntu angazazi ukuthi ungubani nemvelaphi yakhe, agcine engasayazi ukuthi ingubani.
This is where indaba yesilwane nokushelweza nenhlambuluko efanele it comes into to fix lama mistakes asuke senze, especially mangabe sekuwe kwazayo kwaba khona nengane in the process, yeah. Because if you are solve spiritually,
yeah,
then izo honda lomndeni for the longest time.
And I'm happy that you have touched on issue yezingane, because vele kujwayelekile ukuthi iy'ngane zivele zingaqhamuki kulo mshado. Like lesi story esinaso namhlanje, iy'ngane zigcine zingasaveli because kukholakala ukuthi kwenzeka izinto lezo zichazayo za spiritual, and thina ngapha siyahlukumezeka, or mina njengomuntu oganelela ekhaya engifile engathi angonanga, ngizizwa manje sengi-affecteka based on yonke lento eyimaqala abanye abantu. So impilo ibuhlungu, impilo injalo, but you know what, kumele siyiface njengoba injalo. You will catch more when we continue.
The Balance is proudly brought to you by Vuma 103.